This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in habibiti wabakiriza abami na bashala allah bakume nga tuli kawefube waffe okwongera okubeera nga tutegeera eddiini w'ekitiibwa allah subhanahu wa ta'ala n'okugikenkukamu n'okugiyiga tugenda kubaako emisomo esatu oba ena okusinziira embeera bw'enaatambula biidhinillahi subhanahu wa ta'ala ng'emisomo gino giri ku munamwa gwe gumu ogw'okubeera nga twongera okutegeera eddiini omutonzi waffe w'ekitiibwa allah subhanahu wa ta'ala topic eno gye tugenda okwogerako ekwatagana ku nniya era nga omusiraamu yenna yeetaaga okubeera ng'ategeera ensonga eno olw'ensonga etambulirako obutuufu n'okufa kw'emirimu gyaffe ate nga omusiraamu alwana nnyo okutuuka mu maaso ga Allah ng'emirimu gye gyeyatakabana nagyo okukola nga gyali mituufu ate ye omuwalimu ensonga eno agyetaagamu akensoso olw'ensonga emuyambako mu kulamula ensonga ez'enjawulo mu ddiini olw'ensonga ebintu bingi mu ddiini bikyuka ennamula yaabyo okusinziira kwawukana kw'enniya omuntu n'atuuka okubeera nga akola ekikolwa kimu omu n'akifunamu omusango omunene omulala n'akifunamu empeera nnyingi nga kikolwa kimu naye okwawukana kw'enniya kufudde abantu bano ababiri okubeera ng'omu ali mu lusenyi nga n'omulala ali mu lusenyi lulala ekyokulabirako singa omuntu abeera ali mu kunoonya erimu ng'asoma ng'enniya ye yakweggyako butamanya abeere nga ajja n'obutamanya ku bantu amakulu ategeere Allah n'omubaka we ne bebaagala era abeere ng'atuusa okumanya okwo kwafunye mu bantu ekyo nno ng'akikola nga yenniya ye era nga awulira nti ali mu kusinza ekyo kyakola ali mu kusinza teri kubuusabuusa nti enniya emutuusa mu jjana wakati era aba ali butereevu mu hadithi ya nnabbi yagamba nti waman salaka tariqan yaltamisu fiihi ilman sahala llahu lahu bihi tariqan ila aljanna muntu yenna akwata ekkubo ly'okumanya allahu subhanahu wa ta'ala amwanguyiza okubeera ng'atuuka mu jjana ate owookubiri naye ali mu kusoma naye ye mu kusoma kwe alina ebigendererwa birala nnyo ayagala asome asongebweko nti wa mutawaana ayagala asome abeere ng'asobola okukyalenjinga abalala asoma okubeera ng'eddiini eyo agyeyambisanga omulimu gwagenda okulyamu n'ebifaanaganako bwe bityo mu bigendererwa ebibi okusoma kwe konna anoonya kufuna bbaluwa abeere nga ebbaluwa eyo gy'alyamu so si kubeera nti asomye ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala era ng'ali mu ibaada naggasa mwoyo gwe naggasa basiraamu wabula neyeesiŋŋaana ng'ekyo kyakoleredde ekyo Allah kyamutuusizzaako ate Allah kyennyini akiyisizzaako okumwanguyiza obulamu bw'ensi ekyo kirala ekyo kirina mutawaana ate kyo kiri ekisooka ekyokusoma ng'ekigendererwakyo duniya mu kusoma onoonya erimu gy'oba weeyambisa okubeera nga okuŋŋaanya edduniya oba ogenda kuwunzika ng'oli mu zambi ddene mu maaso g'ekitiibwa allahu subhanahu wa ta'ala ne bonna bali kukola omulimu gumu bonna bali mu kusoma bonna batudde mu kibiina basoma aqiida basoma fiqihi basoma tafsiri basoma bino basoma biri ne enniya okwawukana kwazo kukyusizza ebibala oli ebibala byafunye jjana oli ebibala byafunye muliro waliyadhu billah nabwe kityo ensonga ze tugenda okusomako nkulu nnyo era nkubiriza omusiraamu yenna atuukibwako emisomo gino okubeera nga agiwa obudde abeere nga agiganyulwamu tugera kutambula obufunze ennyo nga tambulya kaida kaida kitegeeza ekikolo ekiramuzi mulungiriza kitwa principle kibeera kikolo kiramuzi ekyo kikolo ekiramuzi wansi waakyo wabaayo ebintu bingi ebirabira mulwa nga bw'ogenda okutegeera ensonga eno biiznillahi subhanahu wataala era nga tugenda kutambula n'emu ku kaida mu kawaidi ettaano enkulu eziri mu ddiini ey'obusiraamu wahiya min alkawaid alfiqihiya zimu ku kawaidi ezibirwako fiqihi w'obusiraamu kaida eno egamba nti al umur bimakasidiha nga n'amakulu gaakyo kwe kubeera nti nno ebikolwa n'ebigambo ebikolwa n'ebigambo byaffe bye tutambuliramu mu nsi muno ebibala byabyo byawukana okusinziira ku bigendererwa bye tulina mu mitima okusinziira ku kintu ekikusindisa okwogera ekigambo ekyo oba okukola ekikolwa ekyo enniya ekuli mu mutima addaafi ekintu ekikusindise okukola ekintu ekyo ekikuwaliriza okukola ekintu ekyo kiyitibwa daafi alkasud ekigendererwa enniya ekyo ekikuli mu mutima kireeta ebibala ebyenjawulo okusinziira ku ekyo ky'owulidde mu mutima ng'ogenda okukola ekintu ekyo ekyokulabirako ekyangu kyekyo kye nkuwadde ti abantu babiri bali mu kusoma ne balina ebigendererwa ebyenjawulo balina ekibasindisa ekyenjawulo ono ekimusindisa okusoma kirala n'oli kimusindisa okusoma kirala ebibala ne byawukana omu n'awunzika ng'ekibala kye jana omulala ng'ekibala kye muliro ekyo bawulama kye bagamba nti jamiu aqwal wa afaali lmukallafin takhtalifu nataijuha wa thimaruha biikhtilaafi kasidi lamili waddaafi ebikolwa by'omuntu by'omukozi n'ebigambo by'omwogezi byawukana ebibala byabyo okusinziira ku kigendererwa ekimusindisa okubikola ebintu ebyo kimusindisa okwogera oba okukola eyo no principle biiznillahi subhanahu wataala gye tugenda okutambulirako naggambye ti ziri principles ttaano eyo yesingira ddala okubeera enkulu era ye principle esinga okubeera ashrafu esinga okubeera ekitiibwa mu bikola ebiramuzo ebya fiqihi mu ddiini yaffe ey'obusiraamu ziri ttaano esooka yeeyo eyookubiri alyaqiinu la yazulu bishak sigenda zigaziyawaddo zinyonnyola kubanga sigwe munamwa wabula nga bitugambye ti ziri ttaano ka tuzimenye zonna zisegereke bulungi esooka yeeno gye tugenda okutambulirako mu misomo gyaffe ng'ebiri oba esatu al umuru bimakasidiha kati eyookubiri alyaqiinu la yazulu bishak eyokusatu almashaqa tajribu ttaysir eyokuna alaada muhakkama eyokutaano addarar yuzaal ebyo allah waali batuwadde obusobozi mu maaso biiznillahi subhanahu wataala buli kaida tulibeera tujogerako mpolampola tewerabira ati nno mu nnaku zino tugezaako kubeera nga tufunayo kawaidi ez'obusiraamu nga tuzigaziyaako emabegako wali twabadde twogera ku nsonga ekwatagana kukuzuula mu ddiini ewekiwa allahu subhanahu wataala ne twogera ku kaida egamba nti wal aslu fi adaatina al ibaha hatta yajia saarifu l ibaha walaysa mashru'an min al umuri ghayra alladhi fi shari'ina madhkur ngezo principles ebbiri zitulaga ennamula y'ebyo bye tuwangaja mu bulamu obwa bulijjo n'ennamula y'okusinza etugamba nti nno omutakkirizibwa kusinza okutuusa gafunye daliili era abantu bakayagana ababiri kino ky'okoze ibaada oba si ibaada agamba nti ibaada yaleeta obujulizi so ate mu mpangala z'abantu eza bulijjo omuntu agamba kino tokkirizibwa kukikola yaleeta obujulizi kubanga ekikolo ku mbeera z'abantu kukkirizibwa ate ekikolo mu kusinza kuba tokkirizibwa mpaka nga ofunye obujulizi obukukkiriza okusinza okwo nabwe kityo ogwo omusomo mulamba twagulaba ntugaziya kakati eno ate eyo principle gye tuliko eri munda mu fiqihi tugamye ti principle ya kaide singa dalo kubere ekitiibwa mu fiqhi lwaki olw'ensonga eyingira mu miryango gy'ayirimu gyonna eyingira mu muamalat muamalat mu nkolagana y'abantu eyingira mu ibadat mu byokusinza n'ebintu ebirala bingi n'ebintu ebirala bingi kankuba ekyokulabirako ekyangu mathala mu muamalat omwana ayinza okubanga ali Bungereza oba ali Dubai ayina muzadde we kangulumira n'abeera nga amuweereza buli mwezi amuweereza 5,000 buli mwezi omuzadde ono akuŋŋaanya ensimbi zino n'azigulamu ente 10 genda okakkana omuzadde ng'afudde omuzadde bw'afa omwana oli alinnyonnyonyi avaayo e Dubai oba avaayo e Bungereza ajja bw'atuuka ewaka agamba nti zino ente 10 zange bannange baganda be bagamba nedda bino bya busika bya kitaffe oli agamba nedda nze mbadde nsindikira muzeeyi sente zino nabwe kityo zino ente zange yazigula mu sente ze mbadde musindikira paibu obusiraamu bulamula butya ensonga eno obusiraamu bulamula butya ensonga eno tubuuza mwana nti ensimbi zino obadde oziweereza muzeeyi zimuyambeko ye nga ye oba obadde omuteresa nterese ozimusindikira azikuterekerenga sente zo bw'agamba nti mbadde nzimusindikira zimuyambeko nga ye n'eze mbadde nzimusindikira tumugamba no bw'obadde ozisindikira ye buli ebadde egwa mu ngalo ze eba eyingidde mu by'obugagga bwe ye nga muzeeyi nabwe kityo bw'afa byonna by'akoze mu nsimbi ezo bibalibwa ng'ebyobugagga bye abaana bonna babe ababiinako omugabo bigabanyizibwange mumaali abamulekwa biganyizibwange mumaali ey'ebyobusika bweigabwa mu bantu ate bw'obeera ng'obadde omusindikira sente zino abeere ng'azikuŋŋaanya azikuterekera nga bw'ona avayo zijje zikugase ng'okomyewo ezo nsimbi zo olaba enniya enniya ekyusizza ebibala ekyusizza ennamula nabwe kityo eno kaida eyingira mu bintu eby'enjawulo omuntu bw'asituka n'ava wano n'agenda e Makka ng'agenze okulaba mukwano gwe tetugamba nti agenze kukola hijja abada agenze kukola mukwano gwe ate bw'asituka wano ng'agenze kukola hijja tugamba nti agenze kukola hijja singa osituka n'ova wano n'ogenda mu kyalo wa maama wo ng'olina akabookisi ko ke weerabirayo obusiraamu tebugamba nti ogenze kukyalira muzadde nti era ogenda kufuna empeera z'okukyalira omuzadde kubanga enniye kututeesa kukyalira muzadde kabookisi kali ate bw'ova wano ng'ogenze kukyalira muzadde ofuna empeera z'okukyalira omuzadde nabwe kityo eno kaida ezimbirwa butereevu ku hadithi y'omubaka alaihi salatu wassalaamu eva ku sahaba ow'ekitiibwa ayitibwa Omar bunu Khattabi radiyallahu ta'ala anhu egamba nti innama al amaalu binniyat wa innama likulli muri'in ma nawa eyo hadithi esookera ddala mu kitabo kya imaamu al bukhari kyowuli ekitibwa sahihu al bukhari hadithi esookera ddala yeeyo innama al amaalu binniyat ng'era hadithi esembereyo ddala mu kitabo kya imaamu al bukhari ye hadithi egamba nti kalimatan khafifatan ala llisan thaqilatan fil mizan habibatan ila arrahman subhanallah wa bihamdih subhanallah al azim yesoka ya Umar bin al-Khattab isema ya Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu nabwe kyo Bukhari okutandi sahadithi eno wa bukuru bwayo nti dini yonezi bwa ku hadithi eno innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli mri'in ma nawa hadithi ya kitibwa mazima ddala emirimu gyonna omuntu agifunamu empeera okusinzira ku nniya ye era mazima ddala ekigendererwakyo kyofuna yakuba ekifaananyi alayhi salatu wassalaamu kwabo abaali basengusa okubimaka ogende e Madiina nagati asengusa olwa Allah n'omubaka oyo asengusa olwa Allah n'omubaka amakulu agenda kufunamu empeera agenda kuyingira ejjana ate avudde eno n'agende e Madiina ng'ekimututte e Madiina ayagala kuwasa bakyala baayo baba mutendera nti bakyala bayo balungi mathalan yagati usibuha nawo nsikanga agamba fahijiratuhu ila ma hajara ilayhi ekigendererwakyo mu kusenguka kyekyo kyennyini nkyogenda okufuna nabwe kityo ensonga eno nkulu nnyo biidhinillahi subhanahu wataala tetugenda kubeera nga tugaziya okusinga waawo mu odiyo eno wabula ndeka tusembyeyo amasala gamu gokka biizini Allah subhanahu wa ta'ala tuberenga mu audio enaddako tutandikira obuterevu ge masala ge galiwa mushimanye nti baulama bo busilamu bache gattako nti omuntu akkirizibwa kutala fadhaniya omuntu akkirizibwa kwatula nniya ekigendedwa ekimulimu takkirizibwa kukikola takkirizibwa kukikola sirran wala jaharan takkirizibwa kwatula nniya kaberenga ajatula mu kyama oba okujatula mu lwatu ama okujatula mu lwatu ekimanyiddwa kwe kubeera ng'ogamba nawaitu salli maliridde okusaala esala ya dhuhuri adaan n'oyogera bingi oba nawaitu saumin gadin neefaanako bwe bityo maliridde nnuyirira okubeera nga ngenda kusiiba enkya okwo okunuyirira okw'olwatu bid'a bila ishkal era mu ebyo Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah biyanyumya ye musajja yali muharam ya Makka nawuli omusajja nga anuyirira mu lwatu munuyirira efaananganako bwe tagenda kusaala n'anuyirira olwamaliriza amaze okunuyirira agenda kuleeta takibira nga lindako n'atukala kati ate ki n'amugamba nti weerabidde ennaku z'omwezi n'omwaka weerabidde ennaku z'omwezi olunaku ki mwezi ki mwaka ki budde ki ebyo byerabidde byonna byatule agezaako mulaga nti ekyokola si kituufu enniya eyakuleese wano okuyimirira mu lunyiriri yakusaala sola eyo tewali kira kyakuleese lianna mahalla nniya alqalb ekifo ky'enniya gubeera mutima nabwe tokkiriza kubeera ng'oyatula enniya ng'ojatula mu lwatu wadde okujatula mu kyama kyekibaita okwatula enniya mu kyama kwe kubeera nga gwe niya togyogedde bantu bagiwulire ne ebigambo byayo obyogeza omutima ebigambo byayo obyogeza omutima teeka ebirozo ku nsonga eno omutima guba n'ekigendererwa mathala guyinza okubeera ngumanyi ti nze ŋŋenze mukatale gula ngege tosoba busi nagula engege kyekigenda kiri mu mutima naye singa wabaawo ebigambo ebiwandiike nga biri kapapula n'obisomesa omutima tuli mu saidi ya kusinza n'obisomesa omutima mathala n'ogamba mu mutima gwo nti maliridde okusaala esala gundi budde bwe buti ebyogerwa mu lwatu gwe n'obyogera naye ng'obyogeza mutima mu ngeri y'emu oba okoze bidaa oba ozudde mu dini wakyo wallahu subhanahu wa ta'ala nabwe kityo attalafudhu binniya sirran au jaharan bidaa okwatula enniya oba ojatudde mu kyama oba ojatudde mu lwatu kiri bidaa nabwe kyenniya kiki kyekigendererwa ekiri mu mutima ky'oba olina ng'ogenda okukola omulimu tewali nsonga yonna ekuyimiriza mu sala okujjako wazze kusaala tewali nsonga yonna lwaki oli mu kutawaaza okujjako oli mu kwetukuza tewali nsonga yonna ekututte Makka okujja kugeza okukola hijja wahakadha nabwe kityo okutalafadha enniya bid'a omusiraamu ateekeddwa okubeera nga yeewala ebintu ebifaanaganako bwe bityo biiznillahi subhanahu wa ta'ala tujja kubeera nga tutandikira awo ensonga ze tugenda okulaba gwe munamwa so si ebyo tukoonyeeko awo bye tukoonyeeko wano mu introduction kukuwa kifaananyi ekyawamu ku ebyo bikwatagana enniya naye amasaairi ge twegomba ogategeere agegenda okukugasa gali mu gino emisomo ebiri oba esatu gye tugenda okulaba biiznillahi subhanahu wa ta'ala mu maaso وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين